I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Dalila bambo imakala yandi wakakupatani inukumbati dona zukutekelani paka kala bambo swanga kupatani amazima na yeka kukutandizani eh mudzimo mije alipabwino anayamba madama eh ya ino mije anati wala amafuna dana ziwa tama siuva ndikoli desili konko
chabe chabe ndizina chabe
mabosi madona alikonko
chabe chabe ndizina chabe
Chabe, chabe, chabe,
chabe, ndizina chabe,
chabe, chabe, chabe,
chabe, ndizina chabe,
si uva ndikoli desili konko,
chabe, chabe, ndizina chabe,
abosi madona alikonko,
chabe, chabe, ndizina chabe,
chabe, chabe, chabe,
chabe, ndizina chabe,
www.amazambiwe.com